Ibigarayo byankubulira mukwano gwange byonna byonna biva wansi mu mutima gwange bingi tebijana ku lulimi lwange gwe kirabe. Sometimes mbeerayo mu mbeera zange ndowooza ebintu by'okoze mu bulamu bwange taata ne nkuyimbira obuyimba bwange gwe bulabe. Era kankuwe byonna nkwagala nnyo ddongo by'omukwano bonna gwakukumenya ye mama tonsekerera muddemu bige mbasira taata wange sasira. Next week tugende ku mbazadde bange bonna bonna besonzola ng'olulenzi lwange tuyiteko ne wajjuma mukwano gwange akulabe. Bino bikeya byonsuulira sasola omukasho masabu ye mama tonsekerera yeah. You know I get you every morning and every day in the morning and every day every morning sabankuwe era kankuwe byonna nkwagala nnyo ddongo by'omukwano bonna gwakukumenya ye mama tonsekerera nguddemu bige mbasira taata wange sasira. Tugende ku mbazadde bange esonzola ng'olulenzi lwange. Nkwagala nnyo ddongo by'omukwano bonna gwakukumenya.